manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo
avuga avuga disigala kila njagala muwe bisoko na mapera ayagala tayagala mulera kola na bino achikola mu first time alina bingi tayagala bya hard time ayagala tayagala bya mbozi
ayagala muwa mapenzi manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo ati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo ati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano
mbi ya champion boy 1,000,000 muwenda byegwa basinga kugaberera kamotoka kubigere se wampangika natukadane mubire 1,2 for my read njagala kuwa mukwano sonsomoli 3,4 tongana se wampangika natukadane mubire
katimanya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo katimanya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano katimanya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo
avuga avuga disigala kila njagala muwe bisoko na mapera ayagala tayagala mulera kugaberera kamotoka kubigere se wampangika natukadane mubire 1,2 for my read njagala kuwa mukwano sonsomoli
kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo kati manya gwe nina mukwano gwo ebintu byokola manya nina mukwano gwo